chikondi ndikuze chikondi chamtima wanga ndikondwera ndiwe wanga wandipatsa chikondi ndimachiso wamtima mbu ndikondwera ndiwe wanga Somonyada kuti ndima kukonda ukamasekelera ukamandiyangana ndima kukonda konda ndima kukonda ukamasekelera ukamandiyangana ndima kukonda konda oh wandipatsa ufulu Wandeta onse ululu Tichikondi chachikulu
Chachikondi chachisu
Yandigire na mwali Kasi wanji malawi Kuwala wali wali Kitu iwe ni nyali
Watakanda waza inde Wasinda moyo wa inde
Chifu kwa ndimba mwesa Monyana kutindi makukona Ugama ndiyangana Ndima kukonda kona Ndima kukonda Ugama
sabira
Ugama ndiyangana
Ugama
ndiyangana
Wate taka wasainde Nichikondi chanti
Masekerera we Uga mandiya ngana we Oh, 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 oh.